dajimsafi.com.
Moko
my tomato welcome moyoni nani kosharo nani kosharo nani kusagunako furaha usoni nikuona jua kukupenda wewe na tumlani shetani asije ingia kwenye penzi langu nikabaki mwenyewe. Labda pange maulana waseme wakinongona usiku watakoroma wako nimejazana kwa urefu na upana ndege tunaoendana uruka kwa kufanana. Oh, I found you one in a million. I love you today and tomorrow. Na wendo mento kwenye kilio. You are zilangu nikabaki mwenyewe.
Oh yeah.
Oh yes.
Me, nakupenda.